Akarabara.
I have seen the goodness of the Lord.
makosi ya nanama sehuu.